Kabaru mojo no Marka windiri dum ni. Marka simore go. Koni kabaru mojo partudo e Yesu Almasihu bi Allah o fudori. Ni no windira e deftere annabi Hesay he.
Mbodoni wada e Yesu ma. Nelada am perowa lawol ma. Ko daande gullowa der jereende ina wiya. Pewne lawol jomirada ngol. Mbadane ba lappi portidi.
Yaya feñi woné baptiste der jereende ene yeyna baptiste gol waajtare ngam yafu ya bakatuji diwan yudenabe e Yerusalem nabe fof ina jahanno to makko o baptiste dum en der mayo yurdan tawa ene irlito bakatuji mu men yaya bornotno ko wutte cañirado lebi ngeloba dado paftol nguru o wurno ko babatti e njumiri ladde o mo yeynanno o wiya
burdoni sembolinde nana ara chagal am mi handani hay e turade mi habbet pelle pade makko min baptisme on ko e ndiyam kono kanko o baptista on ko e ruhu cenedo
e on jamanu yesu ummi nasaret e diwan galilee yaya baptisi dum e der yurdan do jeengata e ndiyam do kanko yesu o yi asamanuji ina cieko ruhu o ina jipporo e makko no fonduni sauta ummi dow asaman wi
wan woni bi ammo korsin mo tubi
doni don ruho duñimo der jereende woni der jereende he balde chapande nay ko don seitani jari bimo o hodduno koy kullon ladde te malaikaaji ina charwadnomo cagalde yaya soka yesu yehi galilee woni yeynude ton kabaru alla mojo woni e wiide
saha tajo nodo o yettima te laamu Allah ngu battima mbaccho de koy mon gongdi non kabaru mojo
o mo yahanno e dande wendu galilee he hawyi awobe dido hono Simon e minum biyetedo Andre ine beddo mbala e wendu he ngati kobe subalbe o wibe
dewe am mi watta on awobe yimbe
don tan be goppi sakitaaji mabbe be dewe makko o benni yeso seeda o yi bibbe sebede kono yaaguba e yuhanna minyum be gonno ko e der laana mabbe abe pewno sagitaaji mabbe doni don o noddibe be goppi ba mabbe sebede e fitram gollen be e der laana he be debbe makko kambe fobbe pay kafarnaawum nyane nyalawma foftere o naati e batirde he o woni janginde hede snoobe mo be kaawa eno janginirat noni gato jidaano e sariyankobe be kanko janginiratno ko baawde hawre gorko goto molaado ruhu tunwudo ine batirde he woni wullude ine wiya
aliyasum monadan monadan bidan malangarja ko pritsirdin nim morand monan ko janidaru
Yesu furimo wimo
deddu njalta e makko
ruhu tunwudo o dimbini gorko yalte mum ina wulla dande dow kambe fobe kawa be ngone namdirde koye mabbe abe biya
ko dum firti mate dum ko lawol kesol ko baawde o yamirirta hay ruhuji tunwidi di njabanamo
hono hojom inde makko mawni bangyo bang e der diwan galilee be njalti e batirde he be njaade yaagube yuhanna be paydoone don galle Simon e Andre e sum Simon debbo ina lelino dow ndaddudi ina faawgi Yesu yetti tan halana hala makko o battimo o jaggi jungo makko o umminimo debbo o serte paawgal mum woné sarurebe nden yehi ha kikiide cagal de nange muti o addana nyawbe be e molaabe seyde neji be fo sare nde fo renti e damal galle he o sellini yimbe heewe be nyabbuli ciertudi o ridi kadi seydaneji kewdi o accataado seydaneji di kala sabu kanji adi gandi holi kanko subaka law jango e mum tawi jamma ina heddi o ummi o yalti o heboy nokku teydo o woni toraade ton Simon e yaadibe mum gone yilaade mo no feewi nde be njitimo be mbimo
yimbe fof nana njilo ma
kono jaabibe o wi
costen jehen e gure saraje he modo foti yeynude tonne ngati ko dum yaltinimi
kono non o sori galile o mo yeyna e der batirde o mo ridde seyde neji nyawdo bras goto are makko dicci nyaagi mo ballal e dido konguli
so tawi a jabi hado way la bindemi
yesu hewi yurmende faade makko forti jungo memimo wimo
mi jabi lab
doni don nyaw bras ngu iwe gorko o labi cer cagal dum yesu ruttinirimo yamirore tinde wimo
hedo no moddi wata halan dum hay goto ya holloy hore ma jettino sadako badana labbin gol mangol sadak mu Musa yamiri o bele dum ina wonana be sedam faago
kono den gorko o yehi woni yeynude kabaru o ina sara dum ko dum wadi yesu natti wawde nadde wuro watti hebde boowal e nokkuji teedi yimbe ngone ummade bang yo bang ina ngara e mum.